fofo mono bandiraɓe ummatore hettiniɓe habaruji meɗen ko sukaɓe ummatore min Omar Hamma e Ali Ñalli ko janganta o Ali jangonɗani
jamni Allah kay Omar habaruji ɗi gaddanɗe ummatore nde nden hande alal
to hande ni en tawa ñamen e halde dow filla fijo silimaji leydi Niger ɗo enda inditiraga tukunci ko fuɗɗinoga e goho yaade lasso e tati décembre bittiɗo ko koro haalamum woni moɓude e yeddude golle silimaji afrika do gollitirɗe jamani nonni yewtere meɗen pindino hande en jatana kalen do tariki Abdulhakim Ousmane Djimo jingano fina tawa Agadez ni ko kantiren fijoji meɗen pirtol ɓalli yerno mbino mami Ñalli festival biteɗo tukunci o fuɗɗa kena nogay e goho lewru décembre yaade nogay e tati muɗum duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e goho ɗon ñame ɗum ɗo dartanana ñeñal nder golle silimaji ɗo enda nder Niger e afrique fu
non jatti waɗi Omar se mbiyan nduni fa hannden ko ummatore hewɓe tawaɓe nder filla silimaji ɗi endan ni gari to batugu enda ɗum nduni fa hannde miccintinen ko lawol majjum jeegaɓol ni endan ko wona no waɗi en kettino ko Hawa Mamman waddi firta e ɗengal fulfulde
batu kollol ko intirte tukunci ni himɓe ne gadda fina tawaji muɗum e aadaji mum hollo durde ko watto ni leyɗe sappo ka en goni ko gaddi himɓe muɗum e potti e batu oɗo ɗo noddagal fedde wiyetede ciné club nde leydi Niger Youssoufa Halidou docteur no enda dow fi ko darto silman e le sarusi mawɗo kawjiɗo gaɗol kollol ngol enda
min jatana hedde to sukaɓe jangoɓe e ummatore filla nator ndel gollal gaɗol silma inɗe mawɗe ɗe silmaji capanɗe tati koƴaɗi ko laati nogayi ɗin fuu no sukaɓe ummatore gaɗi ɗum
gaɗol silmaŋaji hollama yewtereji gaɗama dow kullantereje kewɗe jandede kondan waɗama e dow fi ƴewtinagol ko hani waɗe e hiñagol e gaɗol silma nde leyɗe endan ɗum du kondan sukaɓe ummatore hewɓe gari ɓe cigilake fawoɗi gam batte Allah kamɓe latto lomtowoɓe jango yeruno Moussa Boukary Kanda e Zara Kore Mamman holliri
min miɗo welti sanne e warde to fijo kollol ngol no fijoji noon ɗi jangoɓe université mbowayi gansitede
domi suka ummatore ɗum weli kan sanne no wallamin do
batu jeegaɓo ko waɗa dow kollol tukkuncingol endan ɓe kokki darje sanne yaade e jingare mayga goto lattiɗo gaɗo silman e leydi men Niger lattiddu hokki darje leydi men Niger bangal silman
nonni Ñalli ɗum tawa kenana surude golleji hirñereji soɗodirde jonde dia e potal ɗum woni koro batu joɗa kalen cigilaɗo jeenayi yaade sappo décembre bittiɗo duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e goho yaade to ONG biyeteɗo hedde met yaade to rewɓe e sukaɓe ummatore
non jatti waɗi Omar ko wona no tefe nder majum ndu kam woni fa hannden soɗude enɗan caka himɓe leydi Niger di enɗan gam hannde nde en daari ni Allah e rafi keƴoro hakkillo fukkingo ngo enɗan ni hannde himɓe gala no pamra sanne fodde noon fuu en kettino ko ani sekarimo waɗdi firta e ɗengal fulfulde
batu o ko tuga dow mum ɗum enɗan ɗum wonno ko hoorejo fedde wiyetede hedtemet manu a gaali
Agadez yo Niger goto on nino fi on no tawa nder tilaberi tawa no ɗon yotto doso ndenne o wonni e ƴeñude warde no ɗum waɗi min gaɗi gollal ɓeydan deɓe kisinol muɗum kokkodirol habaruji
ɗoinformation
ɗumen woni ko jokkodirto sukaɓe ummatore Agadez kañum efdru duggol e firñereji ɗum wonno ko fa hande Abdourahmane Koutata hoorejo sukaɓe ummatore région mo Agadez fillonto en ɗo
engollal amin aranal fu tindinde e wattude dande e ummatore gadda balla mu en harto jonde jam miɗo watta dande e ummatore nde laatiɓe iɗum wajibi dow mu en gollande leydi ndin e ƴewde kadenda noy mbawirta wadde golleji dow réseau ji hartoyaadu yesso leydi ɗon kamɓe to jonde jam e potal
caggal batu o waɗi timmi kamɓe waɗo foti e batu o endani ɓe gaɗi ƴanɗe ɗe ɓe muyi tawe gomnanti kañum e wallitoɓe notike dow muɗum
Ñalli sayni jeen to enɗa nder commune maynisor wa région di fato sukaɓe ummatore cigili jahangal tindi ko jonde jan e potal
non jatti waɗi Omar nden daari duni fa hannden Allah e yilaru firta ko e ko sukaɓe ummatore gona no gaɗane ɗum enɗan ni ɗuɗal maɓɓe fuu hannde no ɗon no burto no kala ɗo ko woni no waɗa eno cuttita du fa hannden himɓe bomɓe goɗon tumaɓe en kettino ko Amar Man Lawan ardiɗo suudu sawara commune ummatore may nasoro do enɗan ni ko wi ko Habibou Garba waddi firta e ɗengal fulfulde
par rapport aux années
ana ko ndarta filla duubi no bitiidi ɗi miɗo waawi wiide yahdu yeeso heɓaama hannde. Fay heccikeengal min ngaɗi yiilaaru ko tinndi lewuroji sappo ɗi mayne jahaangal dow fii jonde jam potal e surude woldeeji. Min ngari hawrude ɓe waɗde gootel jon one kamɓe njottinta ko heddi ɗo. Minen kay min njiɗaana ɓe njooɗo ƴewde saɗɗorma maɓɓe o heɓande ɗum mosola. Nonnon faande ni ñalli en kaalan e wiide Abdoulkarim Ousmane o duuɓi 31 o woodi o suka ummatoore noon bomo bomi tandeyi.
No njatti waɗi Omar suka ummatoore mo gaddeten taariki muɗum hannden o duuni faa hannden kan he wonnduɓe he muɗum ɓe enden ni ko wonno durwana kan woni ko sembinɗina finatoa région Agadez o enden ko watta duuni faa hannde himɓe anndanamo. En kettino ko Moussa Mamman waddi firta e ɗengal Fulfulde.
Caggal janndeji makko hakkundeji ɗi o waɗi kanko hakkima o nde wonno ko o naati bami tannde laatiɗɗi fina tawano endan ɗum ndugam batte Allah heɓa o jogoo aadaji ɗi tawri saaroɓe makko.
Illa komin dilli collége min puɗɗirana ekkitaaki bomi ngam saaroɓe amin no kollannomin filla samariyaji. Nden kemmi dabare waɗde hawtaade e banndiraaɓe am groupe faa bomi tanndeyi annde ko laati no yiɗi majjude.
Hakkim ni waɗi fedde nde hoore muɗum womoɓe ko watta 13 rewɓe e worɓe ɓe o hawji illu duuɓinaɗiɗe 17 to hen fuu eɓe nodde gam ɓe gaɗa batu.
Miɗen pija to fijo kirsale en gaɗa mum, miɗen pija to dewgal. Woɗi du seni lamru no woodi jemma jangore lamru nden miɗen nodde
pour animiko.
O richa mallam idi gollidi e hakkimo enɗan duuɓi tati ni o wi o heɓi moƴƴereji sanne.
Puɗɗumi gollididde Abdoulhakim warde jon duuɓi mum tati ni illa komin cingi groupe amin oɗo komin kettano ɓura buuɗi ujunaji laso seni min jimi
hannden. Hakkim o endan ni kañum e fedde mo witen Innur Nalher o endan eɓe gaddi ballaga maɓɓe sanne e dow fii heddagol bomi mbiyeteɗi tannde ɗi endan.
Nonnon jaati ñali en kaltana dow filla ano paɓɓintinol latol bal ko kan vende ɗum ɗum dow fifa fedde hawjinde lettol bal leyɗe duniyaru no ɗon gerɗinana fedde leyɗe afrique hawjinde lettol bal kaf e ƴamde to hoorejo fifa on biyeteɗo Gianni Infantino o faɓɓintina lettol bal ko kan gaɗol to e nder janvier 9 muɗum duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi ton leydi Cameroun.
No jatti waɗi Omar ardiɗo filla lettol bal o enden nduni fa hannden faɓɓini lettol bal gol enden ndu ɗum nduni fa hannden gande en daari no kuuje to bal o enden jeehete lato e nder leydi Cameroun no kuuje ɗe enden ni moƴƴinaka fondita no hiɗira
ɗo. Min kantini habaruji ɗi sajjeɗɗire mo Allah yarino.